Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden na alal alkamsare sappo e joy lewru mai hitan 2025 yamre sappo e jiddi abilike cinema chapan nay joy maison la presse bamako do yottuna on kabaruji de kikid hande woni alisi se kanko Ibrahim Sanogo wonto kuggi jande to ciagal ko gede ngado be politique fulelede amen di fusa kanko ministre kumani do kabaruji bilide yawtogol sariyaji bangal politique lelede amen di ka wonko jabi sifa do hem do latika wakati e jodo mako haltan de nantino be kabaruji de hodo wadi so gouvernement lede amen di bami anya fusure do gede leede kawrtube le gubal gal be noddirta AES le nyaloma hande o ana wondi e kawrtal mu en bamako do ila alal barakeem le balde tati kadime am ande de do leede tati waram jodaade fa minjo e do dati kandi jokkere fa buita ana ruji fa to kasaraji matte do dati amen di do hitan 2030 e dugol choggu boccode ka ana wimbel sanne yimbel nyaamo fayoto yimbel choodo biso sotta de do boccode kuttaje mudum du ana wondi matel sanne lumoji amen di hodo fusabe min dum ona ba ora be dara fam e le journal amen gal secret no sel kabaruji dum jokanon kikit hande bisimna modo be hedaade tagal ko gede fu ngadoje bank politique leede amen di fusa kanko ministre kumani do kabaruji bilide yawtogol sariyaji di politique han yarde e mudum leede amen di faye to ngado faba muya fewde landingol wotiji leede amen di ana wonno yeso nantinobe kabaruji di alal barakeen mamani nasire wonko sefani yeso yimbel nantinobe kabaruji di bangal aniyaji ko yopi gouvernement leede amen di fusude de do gede le wi mako yimbel yogabe ana sawino tagal ben do yimbel yel ana heba dimbude leydi amen di fa keben famtar kedde Ousmane Yalbuni
leengal kawrital joddade e nantinobe kabaruji ministre kejaado horeje ministre ina holliti wide gouvernement o haltidi tafon e balle politique kanye balle société civile do sartiji balle politique o holliti wide jaboji kebaade leedi jondeji ngadaay fa ko nangata hakkilo fa gasa hebe do waylitingol na windugol dewtere hesere ley majjun woni ko dabere bama ley conseil des ministres en lanondirde inde ande en leydi ndi do wadgol di jondeji le region ngaji di e do bama ko do ley ko hollita e leedi batuji wiama balle politique de pousse canon ministre o holiti mettimudon kolta wede dum bilete yogabe ngadi imadaraji wiide calibe o golle do bonude hakkilaji himbe mamani nasire waltini hakkilaji wiide gouvernement o wi wadan noddango e kanan ko be leydi fu do windugol ka sariya on nuy gal sariya e anniyaji bibbe leydi meden tewtiri tiagal ngol fusugol humani be balle politikago won holitimbe ko woni hakkilaji mumben be kolti wiide mbulitoto sariya do yaltitingol e ka sariya ka horaju leydi bami
odo dabere mo horojo leedi amendi bammi o ka holtama wiide ana wayi wulitede yeso yimbel chartobe leedi amendi dom holitiri wiide dunki andan be kabaruji bidi de sariyaji de wi kanko Ibrahim Khalid Touré goto e mabbe dati didi wonko gede pusade jogi le nyalomo hande o wulitade goldo sariya wol yeso tribunal mo noddirta administratif bamako do holitide wiide kananke lam hakkundejo o jabbintini lam mo o na do wulitade o do sariya yeso sur sariya mo noddirta cour constitutionnel holitide wiide sariya damalehem wonko o wikede Umar Waygelu
sur les juridictions pouvaient
prononcer tout seria djimod ilele ndi kanni en tan baye fusude pelle politique de so tama den jiddi seria ka wattu jono sa djeyi ko heewi yubaki no gal seria bama gal lele ndi hitan 2023 an holliti wi de pelle politique an baye wadede lele ndi pelle politique de an baye hebbinede dum dum wadi so seria hojana no balle politique de ngori o do seria no dire charte des partis politiques ko be djini sera wattu jono hala seria hani halete tuudi seria djimod lele ti malindi kanni kan yewtade yalla sariya rewa mana rewaka yalla dun yada e sariyaji liti mali
conforme la legislation malienne
ido kabaruji fu on baye hebude dum de beme ande to do hello amen Facebook na do konto X leede kawrtube le gubal gal be noddirta AES le nyaloma hande o kaltidal ana hakkune mu em ila alal barakeen bamako do e do landol bilingol e do ya warta gal do kawrtal guwo ministre em kumani be kabaruji bilide ya warta de do leede tati ka waran latat sababu e le wi landin be dum be tewtude andude dabereji kandi joket le nyaloma hande o yella ana ruji fayto kasaraji ana buito le leede amen de do hitan 2030 kanko mama jene pou kan won secrétaire général sud ministre kumani do ya warta le leede amen di wonko wi fatia tara kede Umar Waygelu
malgré les campagnes de communication
tawé diwidi imma draja non godi fou fa handi le element de yimbe le hobe kanyen keddoto le kasaraji dati dum wol somi kojodo hakkile le boto mawdo ngadad le adnar ndukonaari bangal denagu le dati min joto yelon yimbe le wombe le dedo leedel tati kani wadirde jaguji mudum en kani hebirde kebe mudum en jahaddo denagu du bedo yimbe le kenta bantare yimbe le joen bodo wombe le ayas komi anni kasaraji dati le tamdre fou dum buitre chapandi joi do hitande 2030
sur les routes d'ici 2030.
Lomo muti yite nangi dum alalbar sappo en nay lem lewru ma hitande 2025 wadi bonandaji kewdi tom non holitiri wiide yimbel njaabe le gondo lomo ko sabbinbini dum yo citerne essence kewdo teppa essence dari nodo bangi station goto dum yite imme e mudum dum jaati lati sababu odo chumu le gondo yumo wala fumo yonki mudum heddi henga chumo o ka mawni sanne tawede imadaraji di pompier be wadi le ondo nokku ka fu ta dum holitama wiide do olita ma do wiide magasin gaji ko yottoto nogay kanyum woni ko sumi le hem kana ko be le on do nokku kanyum en ka wadi imadaraji asa alkam sare beti hande yottal on do nokku fa yewa ya bonandaji ngadal le on do nokku hitane fu so odo wakati ka wari choggu boccode ka ana beydo do ana wembini sande yimbe nyaamo be le dum fa yotto chorobe dedo bo chorso yeeyita dum du hodum fu sabbi bin beedugol cubbo chorde choggu mudum so odo wakati wari Mariam Diallo tewti andude hodum sabbi dum keda sita sidibe
kanko banya kita yo hore je cottobe boccode le nukku ndedirto dibidani o holliti watti joni cogu boccode ngabbi fa wala sedam
hitan fuso on do wakati wari boccode cogu mudum nabbam so wularnde satti boccode heptaaki sanni so wularnde fuddi le tembere boccode ko hebeteno fu a tawam burata chapanji du wari so itto boccode so yeya kanyu endu ana nabbina cogu o to wana joni fuddi ana heba lewu
jamar soda boccode holliti ana metta sanne cegganne mati ngabbugol cogu boccode be holliti fa handen cottu redde boccode detay ana tidi fa wala sedan handen
arande alveol boccode temede nay yaade temede nay e buccha panjoy gal nyaloma hande o kina itta temede jeegon e buddebe sanju do hebude dum idum tidi ni le patinaji an gattami dum cuggu o nabbi fa jabbiti budi temede jeegom e buddebe dum woni hande yeyugol boccode wana ko newi client en ben jida fu ana woyto mem bud nogay e joy yeyirammi gotel fu
le metti fatar kasin wasde hebde cuggu dum tidlaaje kewde jamar ko heewi holliti hannen cegganne boccone cogu mudum ngabbi
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le leydi amendi neddo gadon do ma moddere wiide dum hay atiyabu na do jarama darne mudum ana momni sanne yimbe le hewbe kam en ka holiti wiide so wadan neddo moddere so ni jomu ka holitaay wiide andani dum dum en ka ana torda dum sanne fa keben famtaare anni ko shek amadou jara wonko hebi do hem kede usman yali muli umar wajalo
tiyabu francine core ana wi merci ngol kongol iuri e latin be nodir mercedem dengal francine core bamedun le garngu sappo bon dubi ana ja ana ngara ngol kongol wayliteke labi kewdi hedon hakkilo himbe do ngol kongol wi gol neddo tiyabu
yani frustration intérieure
so jomu barkinay kandi mi wadi dum hunde mi weltata ko fi mi wiyan jomun andanay kam ko ngadam mi dum ko ko neddo wadi ma fada hani barkinti dum so neddo barkini ma sabami fa wadi ni dum hunde dum hokke yakawere kasen wadde goddum
la personne quoi
non jatti ko wana kongol tan edon hollita du teddengal nafa mawdo woni e majjun wiide neddo tiyabu andindo kabaru nedda ko abdullahi kone holti wiide neddo jaram do golle ko wadi ana mo isanne
affermi dal lien entre
dum beede giggol hakkunde himbele ngaddo wodo dum hokka dum yakawere sanne wadde yiru mudum de barkida neddo ko wadni ma fu beedan wadde kasen
encore al legar du recepteur
kanon darje tiyabu ana wonde buitaade le wattu cakitidi woni ko holti wiide andindo kabaru finatawa jagine kulubali holti metti mako wiide sukaabe joni wala non fu woni ko jattata sini ngadanaama e hakkilo makko yodum rafi teddengal non don ko walda e fina tawaji men
kono initie nga
sisa sukaabe ana persistanni sa wadni be hunde fibe barkintama ni tan be jarata bingila adama ne no lati fu so wadni ma hunde barkina dum sa wi jomu tiyabu so ko moddi gollima kany so ko boni gollima fu andan won ko gollima kay so ne gollinima hunde fisa da han yobdi dum jobaada na han barkinde sanne sebdi dum holla birki jomu mum yo wana kalis tan non
fonani ce ene baraji
fa ngol kongol tiabu heddo o andindo kabaru nedda ko holti wide sukabe ana kani hollitede nafa wide neddo tiabu
alikol no
de kol sukabe ana kani jenginede sanne dum watte heje jandeji mabbe sukabe pammine no kani barkinirte
adidi merci
wide neddo tiabu wana kongol tan dum wadandu fa neddo be dattinare do golleji di watta na di wadanta himbe edum waydu latade sababu metal hakunde himbe ko latifu wide neddo tiabu ana jokkini wadde nafa ngaji hakunde himbe
sakabe kidibe on pami don kaddete kabaruji amen di kikidi hande hanun andir don di fanje fi nokude sera yowter amen de wana jokkitaade wassalamu wonde jande joomu tipirede honorobe mudum nadu tiddalaji yogaji bili di e wurdan gurdan joomu e le galle hono serango sarabe fa yotto mayde kanko nande mudum du ana tampina sanne sura sukabe yogabe le jande le chuude jangirde yoga sukabe kanyu en kana tiide juude mu em sanne daranade dido tiddalaji dum laato sababu jati yoga e mabbe kanyu en ka no yoppa mudum dimba hore mudum jati le deene be noddirta duma zanan nafa jibbo mako do noga e nay lewru avril bettindu suka debbo goto jangowo bardo hore mudum o hiddike faado chuude suudu class mako do do on etage o tippi hore mako e leedi lettre mo o windi o ka lettre on holiti wiide tiddalaji kewdi wondi o wondino fewde e mudum e le galle mako to hodum fu hono fu dum wayi wadirede hodum fu wayi wadede yalla ko suka be hakkilaji mu em dimbata le chuude jangirde ko ana hebanay jogolal fa kebe famtano dido golleji fu wordi ani ko kalifa goita kanye e kedjabe am gombe le kreduji de hebanem do majum do fetang Usman Ali bu e mi hore en kireja
suno na du wembe fa hakilo mum ban gonga jati na torra himbe hewbe le leedi malindi e wi docteur Burama Sangare andindo kabar hakilo suno wala fuko wa wede ani du won sababu mudon kayno way latade sabe nyaw na du tidallaji yogaji tawetedi do neddo
par exemple les evenements
disal won ko lanteleji chatu san di neddo yeta e ngurdo mudum hono cherango jambi bonanda jawdi habo fayato tidallaji guddi kasem nardi bangal kebe so neddo heddike le mudum fa boyitam ana wada so hore mudum yimbe yogabe ana tiide juude mu em san hebande dum jogola yogabe latto pamobe duruguji
certain drop
lay chuude l'école jangobe yogabe ana ba hebude chadele famude ko wembi dum ben do kabaruji yogaji ani hakillaaji sukabe l'école yogabe min landi wombe do bamako do kanye kay
recreation ne gidan debbo ana yiya kam mede fijida heddibe ngo batata ko kan o wi ina mako fimu dum nayi mo sanni fa o bila mi yida hoynede hono ko gidan isa wadi kam jonko wonno o sali hal dude am mede wiya janginobe kambe halda e be jangidam ni be wakati fu so wonko be ngadi kam ko mettika
tiagal ko sukol l'école goto warti do bamako do sarabe wombe dire kuccala e san darti sukabe l'école kaybe fa gasa yalla ana padde wadde on o golle bondo
de marsaw
sarabe yogabe kanyum em jaatu woni sababu jimugol hore sukabe mu en suka ada hani tawede bangi mudum wakati fu ada wajo
de conseil
fedde sukabe parlement des enfants wi nani o kabaru mettudo hore jumaire holti wiide o golle an holle wiide sukabe lekkol yogabe an bemba sanne Fatoumata Kane ana darta mon fu daro e darnde mudon
kana kobbe ana hani kanyu en du ko watta eli imadraji nawdi bangal jande golleji kertanadi challale eli hore sukabe jangintebe janginobe ana hani ko humpintine kanyu en hore du hono andirta dum hodo woni ko be baye wadde fa e pabo beedo sukabe
Jean Togola won directeur groupe scolaire Banjugu Boare second cycle dida bobbe segu olti wiide sud lekkol kondu ana tayikito ko sukabe l'école be ngatta yalla ana paddo dum ben wadde ko wanya
bila feso wom ko mudum satti dom sanni nga ele birugol amengol wom dati yogaji dimi jogi kolitoji men so tawi neddo wel yonki ana e mudum na ruso yonki mudum ko metti tadale ko woni mabbe ko so tawi le galle mabbe to do woni sara be mi kaltijita mi kanna be du lawi dibe kani jukude fewde e majju
musel fu ana hani andu be janginata do kabaru jande e hono gori do halaji mubben e ko weli yonkiji mubben Mohamed Touré andindo kabaru jande
il arrive souvent que
wakati ana wada ayyam suka hunde fu yidata wadde jodido so takki kanyo kanu jida fu jangino fu ana hani hinnaade suka mo janginta wada honan kanyo hore ji
l'enfant en tant que être
docteur Burama Sangare andindo kabaru hakil holti wide neddo be mbada fa hakilo mudon boni wonko takki tete e mudon ko wawa e mun dun sabi de holti wide imma daraji kani wadede yalla ko bonata hakilo sanne fu ana sakke illa yottaki wart mettade.
So ɗum ana e neɗɗo wakkati fuu a tawan o mettaɗo, o sefatako ko heewi, yeeso makko no jiiɗa ɗo fuu ana muurmi latto takkiɗo ɗo. Ɗum fuu ana waɗa so ɓattiɗo joomum annda wiide maani kañum ka ana hasindini e faaba mum.
Alemani ana deɗo hokkude adadu yimɓe wartiɓe saabu wembede fa hakkilo muɗum bona. Kanon ƴewi OMS wembede fa hakkilo muɗum bona ana mate sanne e yimɓe hewɓe ley adnaru ndu ley baali kiɓe temedoron fuu joyon hakkillaji mumɓen ana bona fa bembe.